ni njo bila weni pressure na kesha
Sister Janet, safari ya mapenzi kitane Aziza Anita Anne Toka na ania ni tukane Etu sina pozi sina mane Niweke pozi au ni kuchane Nikupe kiki ujulikane Hakuna kiki just fane Sina mshara ila shoutout Mziki biashara Wananitaka leo kina Sara Sio me, sio Joe, sio G Wara wara Watoto wanapenda asali Watoto wapendi ukali Wapendi safari Maisha kufika ni mbali Na tena kwa msoto mkali
Man mina waste jani Safari it's not funny Jamani ya wataku ni crown me Usijali haki ya nani Dema lidhani mini jiga Nikamwacha kidhani nikapigia Hakuna goldi wacha diga Utachezea wazungu wa nigga Ma shopping kutua kwa maduka Saluni mawiki kusuka Madisco magioka kuruka Na jina ni muandike kwa chupa Kwa miguwa tani kamaliza moka Mibado sikuwa kanyi Kumbe ka sister duki tambo kalikuwa Kardashian Amna kitu kichwani dashiani Watoto wanapenda asali Watoto wapendi ukala Wapendi safari Maisha kufika ni mbali Na tena kwa msoto mkali
Where's my money yo? Where's my Bila weni pressure na kesha na we Where's my money yo? Where's my hand in job? Bila weni pressure na kesha na we
Utanipiga deki nkikudekeza Maisha safari ndo kuwekeza Mara nataka iPhone Nikakanunuria Apple Kakatafuna kisha nkakatafuna Kakataka outi nikakatoa nje Kakapiga upepo nikakembia exo Mapenzi mama ntakupa pepo Mambo za nini nini Karibu depo Mini zero juu yako Simama pembeni kushoto tukamirishe kumi Watoto wanapenda asali Watoto wapendi ukali Wapendi safari Maisha kufika ni mbali Na tena kwa msoto mkali Hey!